music@spacegospel.com.
Kumiza kwa ajili yangu mimi, ukachoma mkuki ubavuni mwako Yesu, damu maji vilitoka nipone. Hata sasa Bwana,
hata sasa umeni saidia
wewe Bwana wangu. Kwa Mwokozi ukafufuka, sasa uko mbinguni kuandaa makao, kusudi ulipo wewe na sisi tuwepo. Hata sasa umetuhurumia, yeah, hata sasa Bwana.
Hata sasa nina wana mkono wako.
music at spacegospel.com.
Porque assim falou. Aleluia.